ile auna silo kuwa seva na mkoni Prata zuo mile auna silo kuwa seva na mkoni Leva taliva fedile auna silo kuwa rata na mkoni Leva na vafedile auna silo kuwa seva na mkoni Seba na mkoni Rata na mkoni Seba na mkoni Rata na mkoni Ugari everyone is taken
Let's go down.
Ascaro.
Charlie, Chester Balani, Brepuba, man, Mpia Potis. Aha! Hi, hi! Jo, Pumin Tenuman. How are Pumin Tenuman?
Baby, choose a nugget different. As a Puzun to get Timbaland. Baruno, I get it at Talent. I have a Henu get out again.
Jo,
Shale 360. Give Humagale hand. Gau fa 350 Gau holi shamu jendo Hela strata Udo nyaga nyaga Kase muhu mane Umuwe wa usutale Iskachua mama kele panzula Aishua mama kwa ilamula Sanru wa mama santapula Manzu wataba ufeta sawa
Karuli hana wena Dazwa guratile ASAP Uratadilala wena Dazwa usenda delay text
Screenshot
I hope we get the picture.
Back shots.
Tamu goes what a figure.
More shots.
Get a de la uligua.
Call shots.
Follow me, I'm the leader.
I hate heaven, I'm good.